any bad boy.
Did you find my love again? Again, yeah. And I'm locked in between. She's so sexy and I'm stuck in between her. She's so sexy and I'm a shiny koshae. Nataka nikupeleke kwe kwe kwe. Kwani wangu kwa nini uteseke? Give me love with no hesitation. Nami nikupe mambo yote te. Nataka nikupeleke kwe kwe kwe. Kwani wangu kwa nini uteseke? Give me love with no hesitation. Nami nikupe mambo yote te.
I'm gonna be a sedani, but I don't play with your feelings. Wendo wangu andani, mungine kwangu wa nini. I'ma be a sedani, but I don't play with your feelings. Wendo wangu andani, mungine kwangu wa nini.
Nataka nikupeleke kwe kwe kwe. Kwani wangu kwa nini uteseke? Give me love with no hesitation. Nami nikupe mambo yote te.
I'ma be a sedani, but I don't play with your feelings. Wendo wangu andani, mungine kwangu wa nini. I'ma be a sedani, but I don't play with your feelings. Wendo wangu andani, mungine kwangu wa nini.